ngize angifuna unyuka lentaba. From credit impili nzima ngizange ngiphelele amandla, kodwa noma sefiphala ngizongishawa yindlala. Ngangicimela ngesikoleni ngivula amehlo kuzokhanya. Noma kuthiwa impili nzima, konke kwakulele kumina. Ngiqhubeke nokufunda noma ngisebenzele indiya, kanti lalele ziko lapho sike khona nesishebo. Noma sengifuna ukika ngicabange ngokuswela umphemo. Ngigqoke ishesi lodwa ngesikoleni, njalo uma ngilale ekhaya ngihlale ngiqale emthandazweni. Mdala aphendule uma metric, I thought I was going crazy. Ngi-applying God accepted, oh God, now I made it. My head was going so crazy, like literally growing crazy. I mean, I had no cash to pay for my registration. I had to call my uncles and aunts to help me through this. They helped me, angikwaqala, they were happy, life's crazy. Sengidala ngishova, angiphuze futhi ngihlale ngisopha. Well, you pick yourself up, never look down, qale phansi mawubona. Mina sekudala ngishova, angiphuze futhi ngihlale ngisopha. Well, you pick yourself up, never look down, qale phansi mawubona. Yeah, I had to climb through the ladder without committing a crime. I had to pay my bills and follow rules and stay in the line. I had to listen to the system and pay a good attention. I had to play the ball even I'm not a sport person. I had to put my head on the game. Sing figures, I had to play along bangathi ngilame. There was a struggle. These the new beginnings, I'm fighting for no attention. Sing alia pambili, going back is not an option. Yakhulu GMD zisibonge kuNkulunkulu, yize usithathele umkhulu ngegama siyazi umkhulu. Umuntu ojoin izigizo mkhumba nespending my fam. Now we're not fighting for survival, no, we're fighting for fame. But yona indlela eyaphambili siyivula ngenyawo. Ibange sazo lihamba lide, kumele uqine luvalo. Uma ukhathala endleleni, no, there I have your back. Masibambisana siyaphambili, no, that is a fact. Hawu mina sekudala ngishova, angiphuze futhi ngihlale ngisopha. Well, you pick yourself up, never look down, qale phansi mawubona. Mina sekudala ngishova, angiphuze futhi ngihlale ngisopha. Well, you pick yourself up, never look down, qale phansi mawubona. Mina sekudala ngishova, angiphuze futhi ngihlale ngisopha. Well, you pick yourself up, never look down, qale phansi mawubona. Mina sekudala ngishova, angiphuze futhi ngihlale ngisopha. Well, you pick yourself up, never look down, qale phansi mawubona.